bayenze lumbali singene ngathi Jack Ma bazongenkani ngikuzulu mina hama nengali asike sibabonise umdanso asike sibayenze lumbali singene ngathi Jack Ma bazongenkani ngikuzulu mina hama nengali yebo kunkulunkulu ngokusangqini bazaphikisana nabo Undertaker phela mina bangifuna emgodi ish ish nabo Undertaker yebo kunkulunkulu ngokusangqini bazaphikisana nabo Undertaker phela mina bangifuna emgodi ish ish nabo Undertaker
Undertaker, ish, ish, abo Undertaker,
Balin.